Democratic Alliance ya Badiatla for SAPS Hawks le sesole sa tshireletso ka maiteko a bona a inetseng mo go samaganeng le mathata mo Stilfontein a a boneng badiri ba mepo ba fetang 1,000 ba ba seng ka fa molaong ba tshwarwa le ditiro tse di tswelelang go sireletsa dishafote tsa mepo tse di tlogetsweng. Le fa e amogela masetlapelo a botho a badiri a mepo ba ba tshwaregileng ka fa tlase ga lefatshe le tirisobotlhaswa e bontsi bo lebaganeng le yone, DA e kopa gore go nne le mokgwa o lekalekaneng o tshegetsa molao fa o ntse o boloka seriti sa batho. Re kopa puso go samagana le medi ya meepo e e seng ka fa molaong ka go tlhama ditiro, go tlhatlhamolola ditlhopha tsa bosenyi le go baya pabalesego ya baagi kwa pele. DA e santse e inetse mo tshiamisong le ditharabololo tse di tswelelang tsa Stilfontein.